Kambi I suka mata I win a map Welanga sirothe ungumfundi kimi Welanga sirothe ungumfundi kimi Welanga sirothe ungumfundi kimi Welanga sirothe
Fundigi.